wasaaradda cadaaladda iyo arrimo garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo magaalada Xudur Guud ee tababar ka saabsan urinta halka iyo wada hadalka oo xanafta leh kaasoo lan qabday qaybo shir duwan ee bulshada degmada intuu sadareeri tababarka waliyaabo la ka barado doona waliba kumid ah in bulshada isdhegaysadaan galangaado ku hor si lan ku horseeda khilaafka dhici lahaayee agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimo garsoorka Koonfur Galbeed Cabdirasaaq Nuur Maxamed iyo weyba uu safaafayay ujeedka tababarka
geekma way baan qabsamahay barnaamij oo generative dialogue leh oo marka qabadaas wasaaradda cadaaladda ku horna way baan socday barnaamij kale oo usoon wad hadalka aan xanafta lahayn leeyahay oo dadka badana bulshada la ku wacyi geliyo inay iyo si wanaagsan ay samaaamulaan iyo isdhexgalka bulshada iyo cadaaladda horumarinta cadaaladda kumid ay marka barnaamijkaas xudur ayaa hadda ku socday siyaad bariilin ka targal inuu socdo geeka maalintii way buuxsanaado runtii bulsho badan oo reer xudur ah na eedan ku faa'iideysadeen wayba kumid ahaa dalaan iyo magal iyo odayaalka iyo qaybo maxkamado iyo booliska CID ayaa ku qayb qaaday marka intaasna walaal in iska sheeyna wayba hadafka inta weyn wayba inay wada shaqeynti iyo wada hadalka oo markaas buuq la'aan walkasana laga xalliyo taasaan ka muhiimsan wasaaraddana meelo badan oo deegaano badan ayaa ku qabadahay Koonfur Galbeed guud ahaan marka ay rajeeyeen insha Allah inay isu barnaamij oo sii socdo doono sahaado muddo sii socdo marka intaasaan ka muhiimsan wasaaradda cadaaladdan hooyo Ilaahay roo insha Allah inay iyana walbadan hana nagato barnaamijku iyo horumarido ayaa ku go'an dhammaan way baan ku mahadnagay maamulka iyo heer gobol iyo heer degmo soo dhaweynta iyo muujiyeen
dhanka kale hana kumid ah ku qaybgalka tababarka ayaa ku hadaleen waliyaabo iyo baradeen muddo sadareera
wali tababar nanay ka gobday kuulka maxkamadda tababarkaas oo meel leedahay guud ahaantiis ku saabsanay wada hadalka nabdoon ama wada langordo non-violence communication marka tababarkaas intii soo dhaweeyay wali ku faa'iideysay 45 qof oo reer Xudur ah oo sadab ee ummada la doono anti tababarkan socdo meel leedahay wali sheeganay guud ahaan bulshada ama dadkii meelaha ku qayb galay oo ururada bulshada haweenka dhalinyarada guud ahaan inta tababarkan ha qayb galay walaalena gudbiyo walaay isan ku faa'iideen tababarkan tababarkan guud ahaan tiisna walaal ha qaban qaabiyay oo meelaray intan heshaanay wasaaradda cadaaladda oo tababarkan walaal macnaha meelaray sponsor ku hayay meelaray UNDP-da unsom iyo European Union-ka tababarkan walaal falaane wasaaradda iyo guud ahaan howlwadeenada tababarkan qaban qaabiyay walaal codsadaane in tababarkan tababar oo xiga nagada tababar badan oo xiga isxiga si bulshada faa'iido badan ku hadla waxyaabaha leelow leero wada hadalka nabdoon oo bulshada nabdoon saxanbata ciidanka faraxsanna wada tababarkan inay gobadi
bismillaah magaca may balayray sidii muxsin ciidanka faraxsan wasaaradda cadaaladda intii may tababarkan gudisiyad bari inay qabta ciidanka baahanay ka bulsho ahaan reer Xudur ahaan tababarkan mayba qayb ku hayeen dhalinyarada oday dhaqameedka booliska